Izikhonike zokuqala isahluko 21 verse 1. USathane wema ukulwa noIsrayeli wavusa uDavide ukuba abale uIsrayeli. Verse 2. uDavide wayesethi kuJowabe nasenduneni zabantu, hambani balo uIsrayeli kusukela eBherisheba kuze kube kwaDani, nilethe umumo wabo kimi ukuba ngiwazi. Verse 3. uJowabe wathi uJehova makanezele kubantu bakhe kuphindwe kayikhulu phezu kwalokhu abayikho. Kepha nkosi yami, nkosi, abasizwe ezinceku zenkosi yami bonke na? Inkosi yami ifunelani lento na? Iyakuba yicala ngani ku-Israyeli na? Verse 4. Nokho izwi lenkosi lamahlula uJowabe. uJowabe waphuma wajabula wonke u-Israyeli, wafika eJerusalema. Verse 5. uJowabe wanika uDavide umumo wabantu ababaliweyo. Wonke u-Israyeli wayeyizinkulungwane eziyinkulungwane zinkulungwane eziyikhulu abahloma inkemba. uJuda wayeyizinkulungwane ezingamakhulu amane namashumi ayisikhombisa. Verse 6. Kepha oLevi noBhenjamini akababalanga phakathi kwabo ngokuba izwi lenkosi lalinengekile kuJowabe. Verse 7. Kwaba kube emehlweni kaNkulunkulu ngalokho washaya u-Israyeli. Verse 8. uDavide wayesethi kuNkulunkulu, ngonile kakhulu ngalokho engikwenzileyo, kepha manje Jehova mawuthethelele obubi enceku yakho ngokuba ngintumazele kakhulu. Verse 9. uJehova wayesekhuluma kuGadi umboni kaDavide ethi, verse 10, hamba ukhulume kuDavide ngokuthi uJehova usho kanje ukuthi, ngiyakubekela izinto ezintathu, khetha enye kuzo ukuba ngikwenzele yona. Verse 11. uGadi wayesefika kuDavide wathi kuye, uJehova usho kanje uthi. Verse 12. zikhethe noma indlala yeminyaka emithathu noma ukuchithwa izitha zakho izinyanga ezintathu, uficwa inkemba yezitha zakho noma izinsuku ezintathu zenkemba kaJehova nesifo ezweni, ingelosi kaJehova ichithe emkhawuleni yonke yakwa-Israyeli, manje zibonele izwi engiyakulibuyisela kongithumileyo. Verse 13. uDavide wathi kuGadi, nginosizi kakhulu mangiwele esandleni sikaJehova ngokuba umusa wakhe mkhulu kakhulu, kepha esandleni somuntu mangingaweli kuso. Verse 14. uJehova wayesethuma isifo phezu kwa-Israyeli, kwafa kwa-Israyeli abantu abayizinkulungwane engamashumi ayisikhombisa. Verse 15. uNkulunkulu wathuma ingelosi eJerusalema ukulichitha, kwathi lapho esalichitha uJehova wabuka wazisola ngalobo bubi, wathi engelosini echithayo, sekwanele, buyisa isandla sakho. Ingelosi kaJehova yayimi ngasesibuyeni sika-Orinani umJebusi. Verse 16. uDavide wayesephakamisa amehlo akhe, wayibona ingelosi kaJehova emkhathini womhlaba nezulu inenkemba ehoshiwe esandleni sayo yelulelwe phezu kweJerusalema. uDavide namalunga bembethe izindwangu namasaka bangobuso babo. Verse 17. uDavide wathi, uNkulunkulu akusimi yini oyaleza ukuba abantu babalwe na? Yimina engonileyo ngenze kabi kakhulu, kepha lezi zimvu zenzeni na? Isandla sakho Jehova Nkulunkulu wami masibe phezu kwami naphezu kwendlu kababa, singabi phezu kwabantu bakho ukubashaya ngesifo. Verse 18. ingelosi kaJehova yamyala uGadi ukusho kuDavide ukuba uDavide enyuka misele uJehova ealtari esibuyeni sika-Orinani umJebusi. Verse 19. uDavide wenyuka ngezwi kaGadi alikhulumayo egameni likaJehova. Verse 20. u-Orinani waphenduka wayibona ingelosi amadodana akhe amane ayenaye acasha, u-Orinani wayebhula ukolweni. Verse 21. uDavide sefika ku-Orinani, u-Orinani wabuka wambona uDavide, waphuma esibuyeni wakhothamela uDavide ubuso bakhe bubheke phansi. Verse 22. uDavide wathi ku-Orinani, nginike indawo lesi sibuye ukuba ngakhele uJehova i-altare kuyo, uyakunginika yona ngemali epheleleyo ukuba lesi sifo sinqamuke kubantu. Verse 23. u-Orinani wathi kuDavide, sithathele yona inkosi yami inkosi mayenze okuhle emehlweni ayo bheka ngiyakupha izinkabi zibe ngezeminikelo yokushiswa nezibhulo zibe izinkuni nokolweni abe ngumnikelo wempuphu ngikunika konke. Verse 24. Inkosi uDavide yathi ku-Orinani qha ngiyakukuthenga nokuthenga ngemali epheleleyo ngokuba angizukumthathela uJehova okungokwakho nginikele ngomnikelo wokushiswa ngengikuthole ngeze. Verse 25. UDavide wayesemnika u-Orinani ngendawo amashekela ngamakhulu ayisithupha egolide ngesisindo. Verse 26. UDavide wamakhela khona uJehova i-altare wanikela ngemnikelo wokushiswa nangemnikelo yokuthula wambiza uJehova wamphendula esezulwini ngomlilo e-altare lomnikelo wokushiswa. Verse 27. UJehova wayiyala ingelosi yabuyisela inkamba yayo emgodleni wayo. Verse 28. Ngaleso sikhathi lapho uDavide sebonile ukuthi uJehova umphendulile esibuye sika-Orinani umJebusi wahlaba khona. Verse 29. Ngokuba itabanakele likaJehova alenza uMose ehlane ne-altare lomnikelo wokushiswa kwakusendaweni ephakemeyo eGibiyoni ngaleso sikhathi. Verse 30. Kepha uDavide wayengenayo kuya phambi kwalo kubuza uNkulunkulu ngokuba wagebhezelela inkemba yengelosi kaJehova.